Ministry y'ebyobulamu eyongedde okunyweza enkola ey'okwogiya abakulembeze b'ebyobulamu ku disitulikiti ku nsonga ezikwatagana n'okufaayo ku mpeereza egasa bonna ku byobulamu mu bitundu gye babeera. Dr. Alfred Duriwari, kamishona avunaanyizibwa ku by'enkulaakulanya ey'ebikolebwa mu ministry evunaanyizibwa ku byobulamu, agamba nti abakulira ebyobulamu mu disitulikiti bwe bagayaala empeereza naye efa. Agamba nti ministry entegeka gy'eriko ey'okuzuukusa abakozi bonna ab'ebyobulamu mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Enteekateeka ey'okutendeka abakulira ebyobulamu mu Uganda yakulungula emyezi mukaaga ng'ewagirwa ekibiina kya UNICEF eky'ekibiina ky'amawanga amagatte, nga n'ekigendererwa abantu bafune ku byobulamu byonna mu bujjuvu.